Shanky supplier dot com.
Mtlo, Mtlo, I'm Toto Baba, hey Baba, Baba. Kama unaitaka mwona jiribuwa za kunywa Mbe Na mzuka kule wale wasi unaelewa mwe ya leta Mbe Mwona kama unaitaka mwona jiribuwa za kunywa Mbe Tunakunywa kunywa Mbe Tunakunywa Mbe Tunakunywa kunywa Mbe Tunakunywa Yani leo tunakunywa kunywa Mbe Tunakunywa Mbe Tunakunywa kunywa Mbe Everybody say Bia 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 nyama bia 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 kunywa ninapaipo bia 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 nyama bia 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 kunywa ninapaipo ninapaipo ninapaipo
Baba Nasma
Wana na vyona vichura chura Vishpa pipa pipi poko Noma Una vile vya tandare ila Baka kari yako Yeni ndo vipendi kula Na utawambia nini kusushio Wana Dada Chafulie boxa kwa mi Unopekecha pekecha Noma Kepekecha pekecha kakakaturo Kepadesha nyo Kaishisha chene Kepekecha pekecha kakakaturo Nye peto Mi unaposini dene Kepekecha pekecha kakakaturo Kepadesha nyo
Bye.
How you?
See the bad him tumba di sana. Man I go see the media. Fujo. Ario yeso fujo mse baba baba. Mkola mamba marisa kama mwamba po. Tatu mbili masala uwa bongo. Aonja ipenda yo. Sao blo mawe mawe. Wase wa black cobra chetu masuna. We baba dura baba.
Chunky supplier. Supplier. Chunky supplier.
Food you on the mix.
Ra! Chunky supplier. Supplier.